Ujama wezo wase Hildenberg eGauteng uya kuthanda ukufundela unyana wakhe oneminyaka emithathu ubudala, uOrifa Ori uUnathi Jama. Uthi waqala ukunxibelelana nonyana wakhe kwangaphambili kokuba azalwe esesiswini kunina kwayemculela. Oku kwaqhubeka emva kokuba ezelwe uOri, oko kwaphela kusisiqhelo kuthi, utshilo uJama. Ngoku akhulileyo ke, ndikhuthazwa into yokuba uzicelela ngokwakhe ukufundelwa ibali phambi kokuba alale yonke imihla.